ubu Rwanda rwabaye indahiro. Iyo tugende mahanga baratwirahira ngo dufite igihugu tukagira n'umutware w'intangarugero. Mama we karame yaje sha
muhagurutse yaje umugaba w'ikirenga
Kangusime wampaye igihugu ubunda rya mangasinzira wowe utavangura moko mudatinya kwitabaro